were okwu ụtọ nke na-aba n'isi gwa ndị hụrụ n'anya na ịhụka ha n'anya site na igotere ha ihe onyinye nke sitere na ọlaobi .com maọbụ n'emume valentine o maọbụ n'ekeresimesi o ụbọchị ndị nne ụbọchị ndị nna maọbụgodi n'ụbọchị ncheta ọmụmụ ọlaobi .com nwere ọtụtụ ihe onyinye bụ ịgba nke ị nwere ike iji gosipụta onye ahụ ịhụrụ n'anya na ịhụka ya n'anya site na ịsụrụ ya asụsụ nke ịhụnanya. Ọla ndị anyị nwere na ọlaobi .com nwere ọtụtụ abụ ụtọ nke eji asụsụ igbo dee ya na aha ụtọ igbo nke ya na ha na-eso abịakọ ọnụ nke bụ na onye ọbụla i nyere ya bụ ihe onyinye ga-ama n'ezie na ịhụka ya n'anya ma hụbiga ya n'anya oke. E nwere narị kwuru narị ọtụtụ ihe onyinye na ọtụtụ abụ ụtọ nke ị nwere ike isi na ya họrọ nke ga-adịghị obi mma ma dịkwa onye bụ onye oge mma n'obi. Anyị ma na ọ bụghị onye ọbụla nwere iri ụtọ, anyị ma na ọ bụghị onye ọbụla maara ka esi ekwu okwu ụtọ, mana nke bụ eziokwu bụ na onye ọbụla nwere ike site na www.olaobi.com gwa onye ọhụrụ n'anya na ọhụka ya n'anya n'ụzọ ga-eme ka onye ahụ na-enwe obi aṅụrị. Kedu ihe ị ga-eme ugbu a? Were ọsọ were ije gaba na www.olaobi.com taa ka ị gwa onye ahụ ị hụrụ n'anya na ọ bụ ọdịghị n'obi site na igotere ya ihe onyinye nke sitere na ọlaobi.
Ụwa ntọ, ụwa mmee, asị m ụwa nyọọ. Ụwa mmee, asị m ụwa nyọọ. Ụwa ntọ, ụmụ ibe, asị m ụwa ntọ. Ụmụ ibe ekene m ụnụ. Anyị nwa bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo, ndị kwere n'ihe otu kwu, nwanne ụmụ nwoke nọ nso na-ekene ụnụ. Anyị ga-ekene eke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ, kene ndị mbụ, kene ndị ọkwụ na ndị ekete. Kene ndị ndozi ọdịnala Igbo maka na ọwụ na ọwụ maka ndozi ọdịnala Igbo ya gaa na-ekwu ihe anyị na-ekwu ọgwụzikwa ime ihe anyị na-eme. Mụ ibe si na ọ gadoro na mma ebe ọ bụ n'ụlọ bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo n'ọnụ nwa mere anyị ji eme ihe anyị na-eme. N'ọnụ nwa mere anyị ji wesị na anyị ga-apụkwa ndụ ọzọ. Ọkwanụ ndozi ọdịnala bụ na a ga-apụ ndụ ọzọ. Ọkwanụ ndozi ọdịnala bụ na obi aṅụrị na-akpa anyị asị ndị Igbo abụkwa na akụkọ. Maka na nwanne ịtụpụ nkịta akọrọ igosi ọ gadị aka ịtụrụ ya mbọ. Ọwụ na-ewepụ ndozi ọdịnala nwanne kedu ihe na-akpa mmadụ obi aṅụrị. Aṅụrị bụkwara asụsụ Igbo ka ọ bụ. Nwere ike isi hapines nwanne hapines esi gị chọọ minin hapines ị nwere ike gaa chọta nwunye. Ịchọọ dị minin ị nwere ike gaa chọta nwunye. Mana asị aṅụrị asị na aṅụrị ka denụ anyị wee mara ihe a na-akọ. Ụmụ ibe na mbụ mgbe o bidoro si na mbụ ka o bidoro ndị Igbo na-agụ akwụkwọ maka inwe akara aka. Ndị Igbo ji wee nwe akara aka. Kịta asị unu na e nwere akwụkwọ a na-agụ a na-akpọ Western Education nwanne egosia ya iburu onye nkịtị tụta. Egosia dị akwụkwọ iburu onye nkịtị gịnị tụta. Ibi na ike mgbe ị gara badi skuul mgbe ị bara yunivesiti ị ka mma mma ụnụ ị na-anụrụ mma ụnụ okwu befe ba yunivesiti ị gasịa yunivesiti pụta ị naghị anụrụ mma ụnụ okwu enweghị onye ị na-anụrụ okwu ọhụhụ ego ka iji ọhụhụ ihe ka ị mụtara ka ezi uru ọbara na ị gara yunivesiti ị gasịa yunivesiti mee National Youth Corps. Youth Corps. Ị gasịa dị Youth Corps pụta nwanne ka ha ma nkịtị ị maghị akụ. Ntu. Ndị niile nwere ọrụ aka na Naịjirịa bụ ndị mụrụ ọrụ na chọọpụ mmadụ. Ọhụ ndị ga yunivesiti. ndị nwere aka ọrụ na ala Igbo bụ ndị mụrụ ọrụ, ndị mụrụ ka esi arụzi mechin motosaịkụl, ndị mụrụ ka esi arụzi jenereto, ndị mụrụ ka esi arụ nke nwere ka esi arụ nke ọzọ. Ọ ndị nwere aka ọrụ ọhụ, ndị gara yunivesiti. That means yunivesiti a na-ekwu okwu ye na Naijiria, na ala Igbo ka m na-ekwu na Naijiria, ọhụ yunivesiti bụ datin yọtago ya habrọ yunivesiti nwanne. Ọwụ na yunivesiti anyị enweghị ike ị na complain ma ọ bụ na anyị gasịa the place. Mpụ unu ga-ata ọfụ bụ onye oburu, busi onye oburu, wee kụọrọ gị ụgwọ akwụkwọ na yunivesiti, zụọ gị n'akwụkwọ, zụsịa gị n'akwụkwọ, ịpụta enweghị uru ịba. Ka ezikwena uru ọ bara na eji disimọn ya ga-eji wee rie nri wee zụọ gị n'akwụkwọ, ka ezi uru ọ bara nwanne. Education is for professional. Is a professionalism. Ịghọtago, education nke eji azụ nwa bụ nne na nna na-azụ nwa. Then ọwụ na akwụọ ụgwọ, a sị na nwaanyị bụ ihe nyere nne nye nna, enye onye ọzọ ka ọ zụọrọ ha. Then ọwụ na enyere ya onye ọzọ ahụ, anyị na-akwụ ya ụgwọ ọnwa. Is like mother care. Is like nurse. So dotu skuul ahụ esendịrị nwaanyị like nurse. Anyị sendịrị to nurse ka a zụọ ya. Anyị na-akwụ ụgwọ to that nurse ka ọ na-azụrụ anyị nwa. For profession, nwanne, ụwa anụnwa, maam ihe mkpọrọ this place. Ụwa anụnwa is just like mmadụ nọ n'ime ụgbọ mmiri. Mgbe ọbụla ụgbọ mmiri ahụ gasịrị ruo naanị, onye ọbụla rituo. That is why you live and die. So you need something to support your life here. You need life support. You need life support machine here. Life support ahụ bụ gịnị? Akara aka ha bụ gịnị? Ihe unu na-akpọ chi. Ịghọtago? So akara aka ga mgbawo chi gị bụ ọrụ aka ọya bụ akara aka gị. Ị na-aga ka dibia gbaara gị afọkọ akara aka gị, ị naghị agba agba, ị naghị eche eche, ị naghị atụ atụ. Kedu ihe dibia agwa gị? Gịnị ka ọ ya agwa gị? Ajụjụ ka m na-ajụ ụmụ ibe. Kedu ihe disi dibia ga-agwa gị nwanne? Ihe m na-ajụ ndị mmadụ everyday, a na-ajụ ha dị stil bọt ha sabeghị ndị ajụjụ. Kedu ihe dibia gọs fọgodi m ka ihe dibia nwere ike ịgwa gị na ọya bụ nsogbu gị? Ọntịlị anyị anwụta dị stil na-ekwu ụbọchị. Ihe anyị nwabere ebe a si ndị ndozi ọdịnala 110 ICICA everyday by day and we are working towards that bụ na Igbo heritage education. Based on akara aka ụlọ biko sị ma na ndị mmadụ ha chi na ịra na-ekwu na Facebook onye pụta na akọ na nwanne ọbụrụ ya anyị nwa na onwe anya wa on journey is different. Ihe anyị na-eme bụ anyị na-work our curriculum based on Igbo heritage education maka akara aka based on Igbo cosmology. Nwanne, ị nwere akara aka, enweghị uru ịba biko sị ga-aghọ onwe gị ahịa. Ị ga-aghọ onwe gị nwa ahịa biko sị ka uru ị ga-abara onwe gị, ị nweghị akara aka. Ụmụaka nọ n'ala Igbo, kedu ihe bụ akara aka? There is no system, no single institution n'ala Igbo maka akara aka. No activity. Ọ bụrụ na e nwere ịgwa m, ọ bụrụ na e nwere any activity n'ala Igbo na maka akara aka, skill acquisition ka a na-akpọ ya n'oyibo. Ọ bụ ihe nna nna anyị ha gụrụ asị skuul. Ihe nna nna anyị ha gụrụ asị akwụkwọ bụ skill acquisition. Ihe ha gụrụ ka akwụkwọ nke a nụ na ka ihe na-agụ na university primary school ahụ na-agụ. Gịnị ka ị na-agụ ebe ahụ? Ka esi asụ oyibo? Ọ bụ oyibo bụ mkpa gị? Nkịta ọ na-ekwu okwu? Ọ bụ ịsụ oyibo bụ your own problem? Ị na-arụ maasị 1+1 = 2, 2+2 = 4, 4+4 = 8, 8+8 = 16. Ihe a ga-aga eri Mungo Park, you discover Nigeria, Florence Nightingale, Edward Jenner, ejiwe wetara anyị Christianity, Edward Jenner ejiwe wetara anyị nke nwa, Mungo Park ejiwe discover ihe nwa, na America ejiwe discover by Columbus, Harvard University ejiwe wuru the best, nkenwa ejiwe eme nke nwa. Na-akọ PT, na-akọ ntu. Economics is the knowledge of this and that. agriculture is the knowledge of this and that. Science is this and that. Nwa nwanne ka ị kọsịrị destiny ka oke gị jiziri amị ka ebe ya. Ka a kọsịrị ihe niile na-akọrọ ebe a nwanne kedu kwenu buutu Okeke mgbe o jere amị. Akọsị ya dis nonsense. Ọgwụ na agụ primary one ọ gbara fes. Gịnị nwa ọ gbara fes? Ọ gbara fes bikos na ịkọpịsịrị ihe na bọọdụ. Nwatakịrị ahụ edesie ihe ahụ ide na bọọdụ. Ịbịa jeje mee exam put the setter ide na bọọdụ. Nwatakịrị ahụ dutọ na ọ nwere good memory. O cheta ihe ahụ ide na bọọdụ. Dekwe ya na that question and answer ịjụrụ ya isi ọ gbara fest. Nwanne ọ gbara fest na what? Gịnị mezie? Ọ gbago fest na? Ọ na-agba fest na skuul. Ọ na-agba fest na skuul. Ọ gbasịgo fest na klas 1 gbaa fest na klas 2 gbaa fest na klas 3 o rukwe na yunivesiti asị ya chuzuo sọbjet o chuzuo at eruo ebe a ordinary sedimental rock asị ya na-eme geography sedimental rock metamorphic rock no metamorphic rock amaghị m ha many people gaa na University of Nigeria fugoro ihe a na-akpọ sedimental rock before. Amaghị m ha many people gaa university that place ma ihe a na-akpọ metamorphic rock na that university ha na-ekwu okwu a niile. Then nwanne ka ekwenu ọrụ na all these things ị na-ekwu okwu ya you don't know them practically. Kedu kwenu ihe a na-akọ? Nna nna anyị ha gara akwụkwọ n'onu Igbo which is anyị nwa ga-eji ndozi ọdịnala wee gwuo na ihe bụ education. Ọ bụrụ ihe a na-ekwu anyị ga-apụta no. Inside our akwụkwọ anyị ka ị ga-afụ ya. Nna nna ha gara akwụkwọ. Ụnụ amaghị na nna nna ha gara akwụkwọ. All those things ụnụ na-afụ si n'ala Igbo ụnụ amaghị na university that. Ụnụ amaghị. Obuga is a university. Ụnụ amaghị. Ụnụ amaghị na Ọkaigwe wụ university. Ụnụ amaghị. Ụnụ amaghị na Ugwuele wụ university. Ụnụ amaghị. Ndị nkịtị. Ọsọsọ ihe ụnụ maọbụ how to gbuo ewu na ọkụkọ. Unu na-achọ ebe unu ga-worship. Unu amaghị ya university. You don't know. Ka ihe eji tii signboard ebe ahụ dee ya obu ụga na oge ka ọ na-ebu aga. Onye ka o bu aga? Unu atọ nkwụzi eto obu ụga dị sef. Unu bụ na-achọ ebe unu na worship. Obu ụga dị ha si Israel bịa. So that ka o nwee ike ịbanye na worship machine. Dị ara. Nwanne nna gị gara university. Leja ebe nna gị nwere ebe a na-eme experiment 1900 na Leja ebe ha na-eme practical science. Nna gị nwere ebe a na-eme practical science na Ọkaigwe ebe a na-eme experiment laboratory for science and technology even Igbo ukwu for science and tech life and direct ọ dị die mana nke wakpọrọ ya ebe a na worship na for you is it ị na-achọ ebe ị na worship ka ihe gbasara worshiping and those metalwork. Gịnị gbasara worship na metalwork? Unu si n'ike eri nri ndị si n'ime eri nri ndị ọzọ na ike eri but ihe ahụ common sense. Ọ bụrụ na ị gara n'Igbo okwu fụ artwork. Artwork only ebe ị ga-afụ artwork na laboratory simple. O nwere ebe ọzọ ị ga-afụ artwork apart from laboratory. Then for you ka ihe mere unu ji wee sị Igbo okwu bụ ebe a God and this a God and devil live. Ka ihe gbasara this God and devil ebe enwetere information about artwork. Ajụjụ ka m na-ajụ ndị isi ojii ya because unu adịkwa ha mma unu akwụkwọ ha mmadụ unu akwụkwọ ha mmadụ because ị wụrụ mmadụ nna gị Thurston Shaw of British discoverer so many art in Igbo land. Thurston Shaw ma art in science bụ based on experiment. He knows. Simple as ABCD. I like every man with common sense knows. But for you, it's gods. Gods. Igbo ukwu is God. We are the center of Igbo land. Where God come from? Nonsense. God ọ na-akpọ ihe ọgwụ. Have you seen God ebe ọ na-akpọ ihe? Eh? Unu amaghị na ihe apịrị apị bụ artwork. You don't know. Ka onye na-amaghị na anything ọbụla apịrị apị bụ artwork ka ọ bụ. Who don't know apart from ndị Afrịka ndị isi ojii na-achọ ihe na worship ebe a na-egbu ewu na ọkụ. ka onye na-amaghị na every single artifact is artwork, who don't know apart from the Africa. So ọ bụ artwork British edebe na museum. Museum bụ ebe a na-edebe artwork. Museum bụ ebe a na-edebe artwork. Ka ihe ọ na-eme na museum in British, ka ihe ọ na-eme na museum in America, ọ bụrụ na m nwa na-atụ asị, ọ bụrụ na m na-atụ asị, gwa m ihe the artwork na-eme na British Art Museum. Art Museum ka m sikwara asị, hosiri asị, ka ihe the thing na-eme na British Art Museum, ka ihe ọ na-eme na American Art Museum, ka ihe ọ na-eme na Polish Art Museum. Because it's simple art. Because inside our mind, people's mind, only magic, 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 a ga-eme magic nwee ego, eme magic atụ onye ime na-esiri ike, ote magic, oge je na nke dibia agbagharịa afa, oge je na ụlọ ọkụ emerie nka. Onye ime na-esiri ike, ọ maha na ime simple na enwere ihe a na-akpọ organs in human body, both man and woman. No, ọ dibia. Ihe na-esiri ike, ọ maha na ihe isi ikebe akara aka n'ọwụ skill work a na-ekwu maka ya. No, ga dibia, ekpere, ụka ekpere, ụka nke nwa, ụka nke nwa. Everything magic apart from practical steps to develop a child and a mind so that you can create a better future. Mba, gịnị ka ị na-akọ n'ihe a? Ọ bụrụ ụdị ihe a ka a na-eche. No magic, kedu ebe mmiri a ka ọ na-eme? Gọziere anyị mmiri, gọziere anyị mmiri anụwa. Gọzie nu mmiri nnu ma anyị butere n'iru gị, gọzie nu mmiri nnu ma ka ọ bụrụ mmiri dị nsọ. Ihe ebe a na-ayọ egwu n'ụlọ ụka, ichebe nwere ihe o ji na ọjọsi ya dị egwu ahụ, ọ na-anọ nwere nri oge eri. Ị maa na onye a na-ayọ egwu a niile, ọ dịghị shọt ya ga-eri n'igbo ruo ya dị. Ọjọsi ya dị egwu si n'ụlọ ụka na-apụta ozugbo, ọ mee ya n'isi ke enwebụ ihe ụmụazị ga-eri ịhụ ya ọtụtụ fon mpe ife ọma idebekwara ego nri. Mpe ifeoma sị gịnị ka ị na-akọ dị ha egogego gịnị na yestide a jere ile odo moto enweghị ndị metra na moto juru evriwia. Ok, ok, ihe na-agbaziri egwusi nsi ebe na na-enwe ihe ị ga-eri. Ị gbafusie nke ibu ebu na ahụ, i were one nke wee riplesie ya. Ị na-agwa ndị be anyị okwu, ọ dịka ị na-agba mmiri n'okwute. Ị na-agwa ndị be anyị okwu, ọ dịka ị na-agba mmiri n'okwute. Agwago m unu, si unu lekwe n'anya, ihe anyị na-agbara unu bụ ama. Anyị kwara gị aka gosi gị ebe ị ga-ada. Nwanne, enwere ihe ị na-enye anyị, ị na-akwụ anyị ụgwọ ọnwa? Mba. So o anyị nwa nne na-agbara ụzọ ọwụghị gụwa. Igotago o anyị nwa na-agbara ụzọ ọwụghị gụwa, bikọsi ya mmadụ na-achịwasị ọnụ, eburu isi ọwụwa, eburu anya mgbu. All those things were afụfụ anyị ka anyị na-ata, ọwụghị gụwa. So we are paying our dues. So your own dues were afụfụ anyị na-ata. The poverty na-enye gị nsogbu, your own dues. So nke anụnwa anyị na-ekwu bụ our own dues ka anyị na-ekwu maka. If you don't know how life work, give and take. Life is about give and take. Igotago. So the best thing ga-emere ndị Igbo bụ na they should lay a foundation of cultural education which is based on Igbo cosmology a na-akpọ akara aka. Akara aka means scale acquisition. Simple. Ịmaghị ebe a na-eme ọnya nwa bụ ihe anyị ji bịa. So support us, follow us. Simple. So ị ga asị na no. Ọ bụ ihe anyị bịara ime. This is why we are here. Ọ bụ ihe anyị bịara ime. So if you don't know, soro anyị, ọ ihe anyị bịara. Period. Ọ bụrụ na ị maghị amara ya. Because for me, enwere uru, egwuole m mmiri, gwuo mmiri nta. I know what is university. I know what is education. Dịka nna agwa gị. Because ihe ahụ m na-agwa bụ education. Ị na-eji eme gịnị? Ka ihe iji eme. Any education na abụrọ for profession egosi anyị enwe ihe ị na-eme. Ok, ị na-aga ego akwụkwọ na University of Nigeria. Ị nwere job demand for that thing ị na-agụ? Ị nwere any demand for that thing ị na-agụ? No! Egosi a dị tenik, onye ga-eme gị employ? Who employ you? Nne gị ka nna gị. E nwere onye ị debere ebe ahụ ga-eme gị employ egosi anyị? Nwere onye? Then why are you wasting your time? Igosi akwụkwọ na America pụta ime ọrụ. Igosi akwụkwọ because na Western world, Western education was created 1700 by revolution of industrial revolution in Europe. So they created education for workers ọ bụrụ onye ka jeb onye ma ihe, ị ga-afụcha ndị nwere PhD na-emegheri emegheri. Oh, because not doctor man, ma ihe. Because ịma ihe dị iche, to know the light is different from professional education. So ihe anyị na-ekwu maka ya bụ, anyị asịrị oge mara ihe, ihe anyị na-ekwu bụ for you to have akara aka. You can give yourself food and give ụmụazị gị food. Rijuo afọ, ụmụazị gị rijuo afọ, ihe ọjọọ ana. Ọ ihe a na-ekwu maka ya. So mmadụ a ga-apụta ibezie na unu na-agụ akwụkwọ, unu na-agụ akwụkwọ, unu na-agụ akwụkwọ. Nwanne, you go underneath of this thing na-agụ is vanish, fallacy, vanity of vanity. Ị gosi ya ị na-akpagharị, etu ochi na-agba ama akpagharị, mebisiri mmadụ obodo. Mebisiri mmadụ obodo. Ị na-agwa m Naijiria adịghị mma, ọhụ bikos ọf na ndị ojii ha etiri ibe ha, ọhụ bikos ọf na ndị Hausa na ndị Yoruba fụ onwe ha n'anya mba. Naijiria adịghị mma bikos ọf the foundation of education. Simple period. All the foundation of education with a problem because ndị a nọ ebe ahụ, ha aghọta ha dị na this life is just a journey. You are in a transit ground. Ha chere ebe ahụ their place na na-azụ anyị. Anyị bụ ndị ahụ, we own the oil, you own the oil. We own Nigeria, this one own this, we are this, we are that. We dey waste the time a na-aga, oge a na-aga. Onye oge gị na-aga aga. Oge na-agagharị gị. So the best thing for you, nwanne, ebe ahụ ị na-eje ụzọ adịrị ya. Ihe ị na-edere wu total reorientation. Only African continent, any African country, whether I don't care what you call yourself, you must change the foundation of your place. Ọwụ na ọ bụghị mbọ ị ga na-agba n'ụwa, ịgbasịa odibo nwụọ nwa ga-ebido ebe ịkwụsị. It doesn't matter how extravagant your university is, or how beautiful, or how poor, as long as no one with a foundation, ihe ọ na-eme, ihe ọ na-ekwu maka ya, you must get the result. No matter how, because mgbe nna gị na-akpụ ụzụ, o nweghị any Harvard ha nwere. Ha nwere Obuga, ha nwere Ọkaigwe, ha nwere Ugwuele, ha nwere Leja. But you see, the evidence is clear. We see the work. Ndị nwa na nwoke gara university na Ntụka, gaa na Igbo Ariam, gaa na Ebenwa, gaa na Ebenwa na Ugwu, gaa na Ndịda. Can you prove one single thing? Ordinary government, we cannot even govern ourselves. Every day na-akọsa ọrụ abasọ mba. Ordinary governance. If you don't understand the simple instruction or structure of life, how can you govern? Imana, human being nwere different mindset. So ọwụ na ịghọta high life interact with other energies. How can you interact with other human being? Na-eme anya na we are government, we are one people. How can? A sị na ọwụ ofu nne na ama, ọwụ ofu Chineke, ofu Chineke, ọwụ ofu nne na ama. Ịghọtago. So ọwụ na this thing, life itself, nwere way of interacting energies within themselves. Same thing with human being. Don't just have a system na-eche ite onwe gị na-atụrụ onwe gị asị si na ụnụjuwụrụ nke ọzọ. Nwanna, ọwụghị eziokwu. You are just wasting your time. Ọtago, ị na-egbu onwe gị oge. And until anyị eleghe this foundation, which ndozi ọdịnala is the champion of this foundation of Igbo heritage education based on skill acquisition. Ọwụ na ya emeghie, nwanne, you are on your own. Ndozi ọdịnala have already started. Nke a gbasara gị, you are on your own. Because enwere nke ihe ọzọ ị na-eme n'ụwa, why are you here? I ribeghị nne, onye na-erighị nri, gịnị ka ọ na-at? Nwanne, onye bụ ọnụ, onye na-enweghị onye gba ọtọ na-ama ya aka n'akpa. Onye gba ọtọ na-ama ya aka n'akpa, biko nụ, gwa m, nwaanyị ọ na-anyụ n'ime amịrị elu. Onye kpọdụ isi na anọ na-anyụ ya na ka mfụ. Ọ na-anyụ, ọ na-awụ ya na ahụ, ọ na-awụ ya n'isi. So nge ma na onwe gị, ihe niile ahụ ị na-akụ, ịkọsịa ya enweghị akara aka. Nwanne, ị ga-eji okwu wee rị. Ọwa aka ka ị ga-eji arị. Ịgwa nwere nwere okwu na-enweghị aka na-arị elu. Ịbụrụ onye nwere okwu na-enweghị aka na-arị elu. Mba na ị ga-enwe aka wee riwe elu. Ị nwere enweghị aka ị na-enweghị elu ị na-arị. So the best thing on this earth, which is nna nna gị mere as a philosophy of life, is to get akara aka. A sị na onye na chi gị na-edu gị. chi gị bụ akara aka gị, onye ga-edu gị, ma ọ bụ na enweghị akara aka emere nwanne. Complain gị niile aha, look at the source of the complain from A to Z. All your complain niile go into one place, akara aka, all of them. All of them. Ihe ị hụrụ nwa bekee ọ na-ebi ọfụma, ifu China ọ na-ebi ọfụma, ifu India ha na-ebi ọfụma. This is, I'm telling you the secret of success. The secret of success ka m na-agwa gị. Enweghị obodo Chukwu kpọrọ asị n'ụwa a, enweghị. There is no one single, don't judge people by their, but because nwanne ọ bụrụ na mmadụ pụtara ụwa, enweghị ihe ọ na-eme, agụụ na-agụ ya. Oge ezuo chi gbaa ama, this is normal thing. Ihe a normal thing because, but n'Africa, ndị mmadụ fụ onye na-ezu ochi ma onye na-agba ama, ama m ihe a na-akpọ ya akpọ. Ịchị ịkwụsị ochi, if you like, you will talk from here to tomorrow, you are talking nonsense. Unless you go and stop the reason why they are ezu ochi. Mechie dị ụzọ aha kọsụ ha si ezu ochi. Mụnwa bụrụ president, first of all, m may deprive gị, m na-agwa eziokwu, I will deprive you DSTV. First of all, DSTV, mgbe ịdị matured, I will know. When you matured, then you have your own satellite and create your own image in your own likeness, then you give your people the watch. How can somebody from America and somebody from Europe na-enye gị na-enye ụmụ gị information to live life? Ịma ha na that thing na course ochi. You don't have a work. Nwa gị enweghị ihe ọ na-arụ. Ị na-awatch American movie ebe boys na-eri ego. How can somebody na watch ebe boys na-eri ego nweghị ụzọ esapata ego? Ịma na ọ ga-azụ ochi. Ebuga eje America. Ịga awa obere nwa erube 6 years. Ọ na-awọchị American movie. Ka boys na esi eri ego, boys na esi black and yellow, black and yellow. Ọhọ, you know what it is, black and yellow. Ọhọ. Onye erube 6 years, ọ watch America. O too na street. Rebe ọgwụ, gbawa egbe, rebe igbo. Ọ bụrụ oge, otibe egwu, gbuo ozu. Ọnọdụ na Naijiria fu datịnị, ọ ga-adị ya ka datịnị ọ dị pọsịbụ. Bifo ị mara ihe na-emenụ, ọ tụwa ahịa, ịghọtago, zụba ọgwụ, mebe nchọ ka o mee datịnị o mee na Amerịka, i were egbe gaa na striti, si ka ọ kọpịa dị sem, jos nwanne ya, ya this is life process. Ọ yizara imeji, nwatakịrị ha ga-eche na datịnị ọ dị pọsịbụ, o je ka ọ tara ya na Naijiria, nwanne ndị bọịs kpara ya aka, ịgbara ọjọọ ngo jọstis ka anyị na-eme ebe a, o jecha ọka. Ịmara ha ejighi nke America, America ji AKA, America ji pump action automatic. Nke ahụ n'ọka, oje weta ọka, ọka ịmara ịgba ya ọkụ, ezigbota ọkụ, cha, ụdị ọkụ ya achaghị n'aka sị ma ọkụ, ọgwa onye ịgbara egbe na-agba ọsọ, nwa na onwe a na-agba ọsọ ịgba n'ọrụ onwe na striti. Ọgwa gị gbara egbe, onye ịgbara egbe na-agba ọsọ, ngwa gbara agba na-agba ọsọ. Amazị onye gbara egbe, egbetọwọ n'iro, onye a na-agba, onye a na-agba. Amazị onye gbara egbe, jọsịrị ọgwa ọkameji, onye ka a na-ekwu okwu ya. So, nwatakịrị bụrụzie ji ọkameji pụọ, ọgwa adịtị na ọkụ, ọkụ aka ya enwuru ọkụ, ọ tụpụ ya naanị ihe na ọsọ a na-eme. Bifo ị mara ihe na-emenụ, ndị striti akpara ya aka, agwụọ ha ịba, akpọọ ya ọkụ na striti. Ọ wụrụ gị na ihe ọwa chịtara American movie. Agba awara ọsọ nwanne. Before ruo 10 years, ọ sebe n'anwụrụ. If you check early 80s, before I nwụọ anwụrụ n'ala Igbo, evening, ihu ebe a na-anwụ anwụrụ ịgbafuo, ijezo. Mgbe ifu ebe a na-esi ife isi, nwanne, 80s graduates, early 80s, ifu ebe a na-esi ife isi, nwanne, gazo. Kita now, boys, na-anọzi n'ihu mpa ha na-esi ife isi, nwanne. Boys ga-anọ n'ihu nne na nna ya na-esi ife isi, nwanne. Ejuo ya ọsọ na-agaghị. Onye a na-esi ife isi a nwere ike ọ nọ 20 naira or 100 naira. Onye a na-efe isi ife isi enwe ihe ọ na-arụ. Ọkwa gaị nwere ihe ị na-arụ nwanne. Onye erugo na 1817 na ndị nwere ife ọ na-arụ. Ịghọtago and all like ife isi ife isi and isi ife isi ife isi a na-eji ego nwere ego. Ịghọta. Next thing was gịnị? O jewe mpịaka. Yes, na because nwanne. Guy, onidiri na-esi na guy na-idiri isi, a sị na aka m ọnụ na-eri eri ga-akwụsị nke eribe ya bụrụ ọnụ. so gaghị nidiri ị na-etinye ife n'isi ọ nidiri ife itinye ife n'elu ịghọtara so bifo ịmara ihe na-emenụ gaghị apụọ atụ n'ogwe bifo ịgba atatụ n'ogwe ife atụ atụrụ ogwe nke mbụ tụọ n'ogwe nke ịbụọ bifo ịmara ihe na-emenụ o nwere ike wonde wonde eme ka ọ gaa mgbe aha gaghị echewezie hai na ngaramara o nwere ike ịma na onye ọbụla na-akpọkụ na striti ọ na-echekwa uche o ha bụkwara ndị mmadụ na-etinye ihe ọ na-eche uche ebe aha ha na-etinye datịrịkwa ịma mgbe aha a na-akụ ya blọkụ na-akụ ya taya ọ na-eche uche onye uwe ya niile ọ ga-echetacha ya mbọsi o bidoro mebe na nonsense ọ ga-echeta ya that day ahụ ọ nọ that place ọ ga-echeta ihe a niile in one minute ibi na o nwere ike ọ bụrụ na ọ bịa akrọs awa vidio that video ọ ga-echetakwa ya as well. It's unfortunate. You know, but they buy every day. A sị na ebe a na-adụ nwatakịrị nwere nne ọdụ ka nwatakịrị na-enweghị nne na amụrụ ya nwanne nne ihe anyị na-ebi abụrụ ndụ a sịghị m na gaị adịghị mma nwanne gaị dị mma bụta anyị kwesịrị inwe bezi nwanne gaị na-enwero bezi abụrụ ndụ gaị nwanne gaị kwesịrị inwe bezi ịghọtago gaị kwesịrị inwe bezi ka anyị ga-esi abụrụ gaị enwero bezi mgbe mbụ mgbe otu wee otu n'elu Ọnịcha ị gaa n'Ilantown ị ga-afụ ụmụ gaị ha nọ na Ilantown ha nọ na bezi ịghọtago ị gaa na Afege ị ga-afụ gaị ha nọ na bezi ị gaa na Okpogo ị ga-afụ gaị ha nọ na bezi kịta na onwezighị bezi there is no base enwezighị bezi e nwere ebe ị ga-eme mgbe aha ndị eke anaghị ekwe aga n'ala Igbo mba ndị eke anaghị ekwe aga ọ dị difficult na ebe ndị eke na-agaghị agawụ n'ala Igbo na it's very difficult bikos ihe e nweziri bụ akwụna nwoke gịnị ihe kọsịrị ya ihe a gbatara na movie ndị America na movie ndị Europe so mgbe aha security enwe security dị n'ala Igbo mgbe m na-agwa onihe ya security bifo ịnọkọta sị na enwere zuru ochi n'ogbe atụrọ gị onye zuru ochi aka enwe ihe mere n'ogbe a na atụrọ gị onye mere ya aka life and direct mgbe ala Igbo ala Igbo kịta na amagha m ihe ndị nọ ebe aha amagha m ebe ha sipụta ụwa ya abụrụ ndị Igbo ka ha ndị abụrụ ndị Igbo amagha m ebe ha sipụta so ọwụwụ na ị chọrọ ka ala Igbo dị mma there is only one thing you have to do cultural education which is ihe ndozi ọdịnala na-ekwu maka ya that is our foundation philosophy ihe anyị na-ekwu ebe the cultural education Igbo cultural education period nothing more nothing else ị marazikwa ihe ị na-ekwu ya your own amara m ihe ị na-akọ ịghọtago ndozi ọdịnala based in one thing Igbo cultural education nothing more nothing else so ichi iso anyị nakwa ebe anyị na-eje ọkwa ihe ruo echi ịpụta egwuwa nonsense mba o nwere ịma establish your zone ihe ọbụla ị na-eme na-emere onwe gị ị na-atụ ego ị naghị atụ ego ị na-atụrụ onwe gị mbọsị unu rie ego unu unu ejide onwe unu unu gara ịkpọ anyị so ihe anyị mabụ na-ekwe the instruction and if you break the rule amapụ gị n'iwu simple nekwe the rules and regulation bikos ihe anyị chọrọ ka ị pụọ ndụ ọ wụrụ na ị sohie anya amapụ gị n'iwu period nothing more nothing else ọwụkwa na isonye na ihe a na-eme at the end of the day you will be the beneficiary of your own job ihe onye ruo orie jikọta onye ruo orie onye ahụ ihe a na-ekwu maka ya scale acquisition nwa akara aka and if ọ kwụọ ọpụ iwu ji gị iwu ha ji gị bụ na we will deprive you everything information the right of ndozi ọdịnala the privilege of ndozi ọdịnala ghọtago bikos ndozi ọdịnala will privilege go bikos information is the key education is power so those powers and the key anyị ga-anapụ gị ya bikos ịdịghị serious bikos onye na-adịghị serious enweghị ọ na-eme nwanna na-ebuga ya eje amerika ị gaghị abịa gwa anyị na anyị ga-enye gị a duty or responsibility ndị mmadụ soro gị n'azụ iruo ebe ahụ disappoint ya wụọ ha n'ala mba na nwanne ịwụọ ha n'ala that means ịwụ gị anyị niile n'ala it's as simple as that ịghọtago so the best thing bụ see the light and follow the light. Mgbe sọ ọbụla ọkụ nyụọrọ gịwana onwe gị ngwana onwe gị ya nọ in darkness, ọbụghị mụnwa, ọbụghị onye ọzọ, bikos gị nwana onwe gị otu ahụ ị nọ. Kọmputa need the internet to have message across. Mgbe sọ ọbụla enweghịzi internet, your phone go only for call. And mgbe sọ ọbụla enweghịzi credit, ị gaghị emekwuzi ma call. So the best thing we must understand life so that life will understand us. Anyị bụ ndị isi ojii na Africa, we don't understand life. That's why look one again on thing. There is only three processes of our life: ritual, ceremony and art. Ritual, ceremony and art, life end. Life end. Ritual, ceremony and art, life end. If you understand these things, then isoro n'ihe a na-eme. Ndị Igbo, ndị oyibo soro oyibo si, whenever student is ready, nwanne the master appear. Don't force yourself. Soro ndị ma ihe, follow them. You will see. The message will get to you direct. You will see. Whenever the student is ready, the master will appear. Mgbe ọbụla ị dị ready, you will see the master by yourself. Nobody will tell you. Just soro godi ndị ma ihe. Just hang your own magic somewhere. You got to go move it. So I had to go around number.